Katumoso wa president kunsonga za ukukunga Moses Byaruhanga asabia abo bonna bafunya kupidia mwensimbi bazizeyo olwataba jina baba kwese ku nsimbi zino binabyogeredde Makinde ku papazi sporti obadde okunganda abakyala bafuna ku nsimbi zinezo okulaba nga bekulakulanya nsimbi z'emituka za PDM zezoogerwako wano mu bitundu bya Central ya Buganda yonna okutwalira awamu zikwata mu bumbi 1500 zisobodde okozesebwa mu mbeera eyo akati Byaruhanga okusinziirawo n'agamba nti baali bavumirira embeera eno ey'okufuna ensimbi kati be bayita abantu bafuna ensimbi
Oli agezako avuganyako naffe Bobi Wine yebo yaleke Rusoga yabagamba mu PDM agenda gisanyawo kati gwabadde agamba tono aba PDM akaloko obwo akawa Bobi Wine obwogigobye obatogisuubira NRM tugendagenda maaso ne PDM okulaba kutuuka buli maka gali mu bwetaavu bali bannaffe bagamba bagenda gisanyawo bo balaba nga temuli makulu era bweyayogera bwatyo Bobi Wine ngaali Busoga nagamba ono nga atukolera akalulu nga atuyambye yalinga kampeyina waffe kubanga abantu bobiri mbajagala sebajagala ewamu kati olimba agamba agenda gisanyawo kati kitegeeza abantu ebifo 53 bw'ogattako ebyabakyala 146 byonna wamu 2 ebifo 499 ebitukanyizibwako kubaka naye ku bifo ebyo 499 NRM ina ababaka abeesimbyewo buli kifo ate bw'otunuulira bannaffe abatuvuganya bano aba NUP ababaka baabwe bali mu bifo 59/10 tebaliiyo kakati 241/10 baabitulekedde ngerabiwangula nga tetulina opozisoni w'amaanyi atuvuganya
akulembera abakyala Agnes Kimbugwe wano mu Buganda kwe kugamba nti kakati kye bagenda okukola kwe kugatta amaka nga basinziira ku nsimbi zino ti ensi y'amaka agatali mu nsimbi ge baadde gafuna obuzibu obw'obutabanguko ate era omuwabuzi wa pulezidenti omulala ku nsonga z'emirimu egy'engeri ez'enjawulo Mariam Namayanja kwe kusaba abakyala okwongera okunyweza amaka babuulire abaana olw'emirembe okugikuuma
detwitala sisa tugambye nti ffe tukwatiridde eggwanga naye n'agamba economical eyo kambu ffe tukwatidde economy naye ffe tukutte eggwanga mu buli kimu ky'ova olaba nti bwe babuuza obufumbo obuteredde bagamba omukyala waawo y'ani kubanga omwami takola buki bufumbo omukyala yakola ki yakola obufumbo bwe balaba omwana ayonoonese era babuuza ani amukola ki babategeeza maama Norwekyo bwe tubanga naffe tufunyeeyo akaseera akaffe nga kano kaffe twewumuzeemu ndowooza nti ensonga eyo nkulu ensonga eyookubiri tugenda mu kulonda saagala bagamba wa kulonda naye nsaba ffe tukwatiridde eggwanga ffe tukosebwa nga bitabuse